Ufuna ukugijima njalo kule ndlela ibekelwe yona ongabheki emuva kodwa uyehluleka uzama ngawo wonke amandla akho ukwenza intando yakhe kodwa imizamo yonke yakho iphele moyeni kubona ngathi wena ufanele ubizwe ngomntwana wakhe ngoba njalo uyehluleka ngongeki nale ndlela siphenduka umqatha kude kakhulu la ubheke khona futhi namandla awusenawo onge gijima kubeka wasubeka manje khuleka kubaba umusa wakho kwanele yena manje uzofika akubambe ngesandla gijima gijima kubeka ungalalela mubi bayethiyeka ekukhona ukufinyelela wena ungumnqobi o Jesu Kristu gijima subeka muvo Chima.